نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله تكالي تكبري لزادو إنجيل يا سنة يوشيت لا أثان بجاتو تنالي كزلا با مفندو نمبر 10 يجي كومي ndilole ni pantawu ino ndiyambe mfundo namba 11 bo mfundo ili motele Musa yankhule pamene mukupanga adhan Musa yankhule pamene mukupanga adhan namba 12 Musa sokoneze mau adhan kapena kupanga kusintha mau machulidwe kapena kusintha kupanga kusintha mau machulibwe hadith Yahya al-Bakka rahimahullah afoto kwa zaona uti tsikulina mtu wina adabwela kwa Sayyiduna Ibn Umar radhiyallahu anhuma ndipo adati nditudi ndima kukonda kwa mbili pachifukwa cha Allah hata ngomva izi Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma adayankhatu kunena kuti Komanso sindimakukonda pachifukwa cha Allah munthu uja atafunsa kuti ndichifukwa chiyani Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sama mukonda iyeyo iye adayankhula nati chifukwa chake ndichakuti umapanga adhan moyimba kusokoneza ndi kusintha mau adhan komanso umalandila malipiro opangila adhan mfundo namba 13 dua imene ingapangibwe pakati pa adhan ndi iqam imalandilidwa dua imene munthu angachite dua imene munthu angapemphe pakati kati pa adhan ndi iqam kanthawi kamene kajako dua imeneyo Allah subhanahu wa ta'ala ama ilandila mwashangu hadith Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu akufoto kwezatu nena kuti Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam adati dua imene imapangidwa pakati pa adhan ndi iqama simakanidwa zomwe zotanthawa zakuti imalandilidwa hadithi ya chiwili Sayyiduna Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu akufotokoza nena kuti sahabi wina adayankhula kwa mtumiki sallallahu alayhi wa sallam kuti O mtenga wa Allah nditudi anthu amene amapanga adhan ali ndi malipilo oshuluka kuposa ife mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adayankha nanena kuti uzibweleze mau a muadhin pamene akupanga adhan ndipo ukatsiliza kutsatila adhan ako upange dua yako idzalandilidwa